Quando che?
Nishakuwa na rafiki zamani, nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana, pale pesa zilipokuja naye akanikwepa. Nishachumia mpenzi wangu, niliponaza mimba akasema sio yangu. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwao, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo na cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwao, mina imba nao, ila wamenigeukia. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Wameniwekea mitego nisisonge mbele, wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote waseme. Wanangoja nishuke muziki waseme. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwao, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo na cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwao, mina imba nao, ila wamenigeukia. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Cheza kama umepata kazi we, cheza wakuona umenunua gari. Cheza kama umepata kanyumba we, cheza kama una pesa za kwako. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu.